negative love song. Do the man. Reality the Mardua. Empire Records. Yo. Washa chombo. Usepe, usepe. Nasema washa chombo. Usepe, usepe. Tuyamalize. Usepe, usepe. Nasema washa chombo. Usepe, usepe. Tuyamalize. Moyo, moyo. Mimi ni mkeni kwenye sayari ya mapenzi. Vituko kila siku siwezi. Kila siku inakuwa kwetu ni upishi. Kilio kila marutaza ni mazishi. Oh, battery low. Shida kila siku imekuwa ni overdose. No, 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 amani haijingo. Ni kama vile kumurekebisha chizi. Kila siku ni gomvi hawishi. Imekuwa kama movie ya chenizi. Stresses in the city, bro. To me, feel it, but don't wish I'd show you. Usepe, usepe, nasema washa chombo. Usepe, usepe, tuyamalize. Usepe, usepe, nasema washa chombo. Usepe, usepe, tuyamalize. Tunajaribu sana ila amana tuoni. Ikwanza ndipo tunazidi kutokomea kisani. Moyoni sina ngori, nimesha kusamete na ile kiroho safi. Baby I'm sorry, atwezi kusahau yale yote ya zamani. Ule ubish, tena yale matusi. Ila nakwambia baby kweli ndakumiss. Kwa kwa mina we kabisa situ na watoto. Ila nasema mimi siwezi vumilia moto. Sitaki kuendelea kukupoteza muda. Ilo darasa la mapenzi misi kusoma. Nilikosa mbaya naweza nilipe ada. Iyo bana mina ona yana faida. Kama yo kangu kadogo kana shundo vumilia vituko. Heri nitwepo yoyo kwenye dunia ya mapenzi yenu misipo. Sipo bora nisepe, bora usepe. Washa chombo. Usepe, usepe. Nasema washa chombo. Usepe, usepe. Tuyamalize. Usepe, usepe. Nasema washa chombo. Usepe, usepe. Tuyamalize.
Jamani ndugu zangu, ukiona ndoa imedumu, ujue kuna mmoja anajifanya bweki. Nyote mkiwa wajanja, hakuna chochote cha kufanikisha. Mungu awabariki.